dahil yung pamami. Chechese kani na undi mutawa zingira bigenze ne kunta unyumva ngukunyumva imisi waye myishinguse ngari kunusubize bigenze ne kunta unyumva ngukunyumva mbese kuchechese kani na undi mutawa zingira bigenze ne kona unyumva ngukunyumva imisi waye myishingusenga ariko nusubize uragira ngo bigenze ne kona unyumva ngukunyumva aye Mazetu gaire umwana nase warivugiye umusabe muzaba ubizukuri mazundega matwi mazetu gaire umwana nase warivugiye umusabe muzaba none kuchechese kani na uni mutawazingira bigenze ne kona unyumva ngukunyumva yo